Zedis Music.
KNG, Keo Vini Munyama Tawa Bwino. Chikondi chako baby. Chikondi chatu baby. Chimani limbiki saine. Tachoka patari. Ndaba bamene tapikamo. Ngondo zamene tamenya babiri. Sininga kusie. Diwe mbambo yanga iwe. Iwe ni for better for us. For better for us. For better for us. Suma taba uro vintu valimba iwe. Iwe ni for better for us. For better for us. For better for us. Suma taba uro vili mefanji iwe.
Iwe timwana i. Uliveza mushe mwameno nsungi lam ups and downs i. Iwe tibe. Uliveza mushe mwameno nekena mama mama mwe. You were given to me by the almighty God. Kubwenu nsunga mushe nkwile taiti mami. Pali makapo yonso wipite resti. Kumutima kwanga kulipe wina ine kesti. Saku kwiri la baby paka destiny. Kulipe leta wina muntu ati mainini. You want me baby to a Milano.
You want me for better for us. For better for us. For better for us. Suma taba uro vintu valimba iwe. Iwe ni for better for us. Baby. For better for us. Baby. For better for us. Yeah. Suma taba uro vili mefanji iwe.
Lofa wino ngande kufaya. Muchipi chipule sa wangu baby tau kokola. Waliwa chefia wa shala vale tamba. Hipu yobe ngole enda mwandula isokola. Sininga yese, sininga yese no kusia. Chikondi chako, chikondi chako cha uhamisha. Chani chinja, chani pindi mula njeru. Ukapwela, mafuna che kusekelela.
Chikondi chako baby.
Chikondi.
Chikondi chatu baby. Chimani limbiki saine. Tachoka patari. Ndaba vamene tapikamo. Ngondo zamene tamenya babiri. Sininga kusie. Diwe mbambo yanga iwe.
Iwe ni for better for us. For better for us. For better for us.
Suma taba uro vintu valimba iwe.
Iwe ni for better for us.
Baby.
For better for us.
Baby.
For better for us.